uwe no wangisukila mfana wangidlalisa kabi mina ngithathwa kanjalo ngithi uwe no wangisukila mfana wangidlalisa kabi mina ngithathwa kanjalo ngithi Ibuyile yakithi buyile Wena wathatha intombi yami
Ayethe
Ibuyile yakokhavazi
Manje sengunjani na
Ukhala wedwa uthi ngiyakusonda
Wena wathatha intombi yami Ayethe
Ungamanje
Ungamanje sengunjani na
Ingani ngathula mhla kunguwe ndoda mhla Yini manje ukhalelana awusuka nini yakabo Ubahubo abanye abantu bahube awusuka wakhuluma boy wakhuluma kwazi kwadinwa loya naloya naloya nalo awusuka nini yakabo Ukukho mnumzane basabona ukuphakamaza amanye isadle kwabona Ubiba lentombi liyakiswa kwala ivuka ijaya kuyena ikuye 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 yazi ka general bafana bami kulo nyaka ngu-general ngifuna ukubona ukuthi ngizomthintapha vele nganitshela eli ukuthi anisoze nangixaka niyokhumula mhla ngafa nina anizwa yini Pusha abantu ngomane basket ama nikhuphuka ngempela uphinde ucofe lapho ngoba vele ke cha ke ima wo 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 ihamba nabo fast lane angazuba yeka noze nisho mazeni zwoma Awubeki sikhuluma ngawe ndoda Ayenzelo ukuthi wawunjani
Ungamanje sengunjani
na Ungamanje singtshela amasa sakho ndoda
Ayethe
no 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 mama
Ungamanje sengunjani
na Na wangenza muwe
Ayethe Ungamanje sengunjani na
Eyami yami yami soze yahambe yami
bafanele Ayethe
Ungamanje sengunjani
Ungamanje sengunjani
Thula ndoda musukhala Thula ndokhalela Ukhalela nthula baba thula Thula ukhalela Ayaya jengbe njenaka wena mawunto zabantu Ngoba vele ninenkinga nonto zabantu Awubheke manje kubani Wena wathatha
Ayethe Ungamanje sengunjani na
Ngibele ukuthi wena wawukhala ngaphansi
Wena wathatha intombi yami Ayethe
It's a was lutho
Ungamanje sengunjani na
Ibuyile ibuyele esigodlo
Ayethe Ungamanje sengunjani na Ayethe yakho, ungamanje sengunjani na.